Isan.
Meneje, meneje. I'm in love.
Isan on the beat.
Nenda kwa mganga ehe, ili ukaniroge kwako niwe mnyonge mushamba. Ila, amini I'm a smart boy. Sikuchezei kabisa misi kufanyi toy. Aha, amini kuota enjoy. Nitakuchosha kabisa, nitakuacha hoy. As you know baby, kwako I'm so crazy. Umenibamba, umenikalia ko baby. Nini ukataka minika sema no baby. Yeah, I think you know baby. Kama ni nanga, kwako ndo mekita kita. Na moja kanga, hapo ndo na kusha kusha. Kwako natamba, mtani na jifimbisha. Nimecha ganja, wendo menirekebisha. Hivyo nomba niamini, ili uwe na mimi. Wanga wenye fitina, wataleta majungu. Wachane na mimi, ila mimi sio.
Chita, I'm not a chita. Niamini chita, I'm not a chita. Na wewe usiwe chita, don't be a chita. My baby.
Tumesha wasoma tule mbivu mbivu. Wapendi kutona wana wivu wivu. Wana wivu wivu. Tumesha wasoma tule mbivu mbivu.
Pamoja twende kulia mama, twende kushoto. Tusechane kabisa tuwe pamoko. Nao tufatilia sana, wote machoko. Basi tulia tulia nkupe kimoko. Mtoto mkali ni mtoto huko bomba. Na kila gari linataka kukugonga. Na kuchukua fair, after kutua mbea. Ukone ndugu zangu wazidi kutuombea. Nataka huwe wangu tu, sitaki kushare. Na ukiniumiza wewe siji wapi ndaponea. Hivyo nomba niamini, ili uwe na mimi. Wanga wenye fitina wataleta majungu. Wachane na mimi. Yeah, yeah, yeah. Ila mimi sio.
Chita, I'm not a chita. Niamini chita, I'm not a chita. Na wewe usiwe chita, don't be a chita. My baby.
Navyopenda baby, una mwendo wa bata mado hido navyokwenda. Yeah, meneje Isa. Edu Vonge,
Lonely Music.
Amini love.
Isa on the beat.